Yep.
Classic music.
Ulivyojeta pikao mama, yani wewe ndio mauma. Nitambele wa kushangae, I'm proud of you my woman. Nishogopi, kwani yeye ndiye wa moyo pa mio. Na kiombeki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah, woman why you do me la la like that? You make me sing na 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 na, she got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani, mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani, yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani, au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina sera, sina agenda, sina pa kwenda. Mtu ukipenda, danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Nibu mamae, yani wende mauma. Yetambele wa kushangae, I'm proud of you my woman. Nishogopi, wani endie wa moyo bambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio, fagio. You too much sweet. Unapotabasamu nishiram. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. Proud of you, my woman. Me so go be you. Tawe no nyota ya kamchezu. Igarama kuna chade zodezu. Wambie pangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka na kata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitajitochi na mulikia. Kasha vua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Girl, I wanna marry you, can you be my wife? Sikumwagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jua sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Kinuka kikando bala.
Livu jithabi kao mamae. Yani wendo mauma. Itabili wakushangae. I'm proud of you my woman. So mapie Yendie wa moyo bambio. Na kiombeki na mkio. Fagio. Fagio. Fagio.
Comestas, niko na darasa.
Yep.
Yeah, baba. Ooh la la. Aba.